wanje data na so na bimenye mu bisakuzo zano gusanga ari mamo tusita twarutunu duto tukoto terani bigari inziki gasa bimitima urwango niziko mbega Ye jamazi ki kutaje mbizi byasize ki nacyo dupfa ibyisinusa ye twafaga iki ye jamazi ki kutaje mbizi byasize ki nacyo dupfa ibyisinusa ye Turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo nitubayeho mu rwego rumwe bimaze iki intuci na karutega turarwishinga no guhimuka ishyari izangano ugome biradushe Rezo ry'ubuzima harya ubundi bimarikiye ikishengura ngashobwa nuko byose tubisigaye twafaga iki ye byamaze iki kutajya imbizi byasize iki nacyo dupfa ibyisi n'ubusa ye Jambazi chiti kutaji mbizi Jasizi ki na chokupa ibjisi nusa Sinzobe dusesengure muzi w'inzigo ibyo kurenza ho tukinumbira harya ubundi duhimane imitima iborane yehe twongere twizihirane ibiduhuza bigemere ibidutanya by'imyindebe Just see.